Let me tell you a little secret. Watu wengi waga wanadhani kwamba maybe labda hii nyimbo Nasib bali aliniandikia mimi or what not, lakini leo rasmi nasema kwamba hii nyimbo hakuniandikia mimi, because nilikuwa nikisikia hii nyimbo even when we were in a relationship, alikuwa akiimba akiandika. Kwa hiyo it was just one of his songs, kama anapoandika nyimbo zote, lakini nadhani tu timing ya kutoka ndo imekuwa kidogo ina utata, because kaitoa timing ambayo watu wote wakaona kama mpea Wema, but then in real sense nah.